tariki ya gatandatu kuzageza kuri 21 z'ukwezi kwa kabiri nibwo abifuza kuba bajyanama mu nama njyanama z'uturere bazanitoramo abayobozi b'uturere 39 babungirije abayobozi b'uturere ndetse n'abazavamo umuyobozi w'umujyi wa Kigali batangiye kwiyamamaza imbere y'abaturage mu karere ka Gasabo aho ijwi rya Amerika ryari riri hari abakandida barenga 10 bavugaga ibyo bazageza ku baturage mu gihe baramuka batowe. Winirwa Murangwa Steven wari usanzwe ari umuyobozi w'akarere ka Gasabo yabwiye abaturage ibyo yabakorera mu gihe bakongera kumugirira icyizere akayobora akarere ka Gasabo.
Mu bukungu rero tuzakomeza kujya inama mu buryo bwo kongera ibikorwa remezo nk'imihanda n'itarangiye irangire dukwirakwiza amazi mu mujyi ariko no mu nkengero z'umujyi ahatari umuriro w'amashanyarazi ndetse tunashyigikire cyane ishoramari rero tuzakomeza guca ingeso ya ruswa n'ibisa nayo kugira ngo twimakaze imiyoborere myiza no gukorera mu mucyo ni mu ntora rwose tuzakomeza dukorane neza.
Abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuze bimwe bibaremereye bifuza ko abayobozi bashya bazakemura.
Hano mwaka karere ka Gasabo harimo inkengera abantu bubaka ugasanga bari abayobozi dutora bararya ruswa birenze kandi bamara kuyikurya n'ubundi bakagusenyera nibura icyo bagikuyeho bagakaza n'umutekano abona nk'ari indera sho bundi baraje bica abantu baragaruka bafata umugore ku ngufu nejo bundi baragarutse bakuta undi muntu ferabito ugasanga aravuga ati ngo muntoye twarwanya ruswa amazi bakayagezaho atari umuriro ariko yo tumamaze kubatora birangiraho ntibabishyireho
usanga nyina kenshi abana batsinda ntibabone minerivare ariko urumva nyine nk'ubu baje wenda bagashyiraho nk'ibigega bita abantu inkunga tugakora kandi noneho ntebe ya nkunga yenda yo kurya tugakora tunishyura
imvugo iciye bugufi abayobozi bakoresha biyamamaza kwizeza abaturage gukosora ibitagenda neza nibyo biyamamaza bashyira imbere.
Ndi kwiyamamariza kuba umujyanama mu nama njyanama y'akarere. Muramutse muntumyeyo agenda nkajyayo ibitekerezo byanyu nabijyana uko mwabimpaye kandi nkagarukana igisubizo kizima.
Izi mvugo nziza ni z'abaturage bifuza ko zazakomeza kugeza igihe batowe bazaba barangije manda yabo.
Ariko hari n'ababivuga ntuzamenye yuko yanatowe ntuzabona igikorwa cye kigaragara.
Abiyamamaza bazahagarika ibikorwa byabo tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri bucya haba amatora nyirizina. Aya matora azaba tariki ya 22 z'ukwezi ni nayo azavamo abayobozi b'uturere n'ababungirije imyanya irimo guhatanirwa na benshi muri iki gihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.